Sara paliela negumo.
Apaliela negumo.
Sara paliela negumo.
Ibu ampada no mawea.
Sara paliela negumo.
Apaliela negumo.
Sara paliela negumo.
Ibu ampada no mawea.
Epo uni ruga hundi ibu. Papa night yoma. Papa night yoma. Chai.
Before na owere, but this time around, Igbo in general. Ge wo mmeri aya. Yo Igbo bro remix. Ine
Igbo no zije.
Owere le
Igbo no zije anya bia.
Igbo le
nwanne ya.
Ali Igbo Igbo zurumba.
Igbo no zije.
Igbo ndema. Igbo Igbo ewewe. Igbo nuzije, Igbo denuzije anya biarola. Onye ya nwanne ya sweje gae. Umaki Igbo njema, saro wiwa trala no biado. Onye ya nwanne ya so, umu Igbo kutu na mogu na borema.
Igbo nuzije, Igbo nuzije anya biarola.
I don't come again, yeah. I don't come home. No going back, yo.
Igbo
ndema. Nde shimara ya bo.
Don't betray your brother, my dear. Because anyone, oh no one, a man ni be. The earlier the better we recognize ourselves. Oh, no man, your brother.
Ọpa ma wa nekwe jega uja na do ya o Igbo metie wanne uja do malagi girigiri ugweze rigariga ugweze wanne onye ya wanne ya se jega o aneze ndibo anyi wotu e obi wanne ayakata manelo wa o Igbo le Oge kwanyo mume Anyi wanyi nanyo Igbo wotu Iwe boni state ye Igbo wotu
Ebo unishi
Iwu data ye
Ishialu ishialu
Igbo wotu
We are one
Anambara nimo Enugu state na abia o Anyi wotu wane Igbo julambale Obodo wola mjere luwa Ma uonyi Igbo maipapua yo Akwa ma wanne mi kweje Ujeje la dola me mi mara
Igbo nuzije
Igbo ndema
Igbo nuzije
Aburu me jiru yo mi jama
Wanne ya so Obije shike mi mara
Igbo le
Igbo nuzije
Igbo mama
Igbo nuzije
Love your neighbor As you love yourself
Obije shike mi mara
Akwa kukwa sokuru Mo wanne giyo nanya Iwo wanne gi nanya Iwa gezu okele Udo kama Iwe wike oh. Aliba malama Oma kwara magie Ibo Nana anono lumo Ibo zurumba Ejime Ohaneze ndibo Ohaneze ndibo na Asia Ohaneze ndibo Na Iroku le Ohaneze ndibo Na South Africa Ohaneze ndibo Na Australia Biano, biano, biano Anime jalibo Onye nye rochichi Yaje chanu mune ya o
Yachiji,
yachiji Yachiji, yachiji Yachibula, yachibu o Okwanyi wotu e Amaweze zendibo Igbo meka, Igbo meka chika
Yeah, one good time
Igbo le, obara wane shirike
Igbo nuzije, Igbo nuzije anya bia rola
Igbo nuzije obara
wane shirike Anya bia dola,
obije shirike
Anya bia dola,
Igbo nuzije
A bia dola mimeno, mimeno bioma
Onye ya wane aso, obije shirike mimara
ekelekele lam supro dan okoro wafo were security magnet na Lagos State ochendu kendo were anyi.